on the beat. It's been so long, it's been a while. Hey, we'll make it ishwa. Natama za dunia. Mpaka kujichukia na kutia moyo. Simama lipo, anza sasa, tuanze wote. Fanya sasa, tufanye wote.
Daniel.